iyadoo wiliilku ku jiraa bilo ramadaanka iyo weliba jiray dad badan oo wajahaya xaalada adaga maadaama iyo indirna gargaarkiiyo aan baahanayna balse iyo jaranga dad badan oo naska jara barakacyar iyo dan yar oo la dirsiya gargaarasha shardubanga qoysaskan oo ku noolan gaamka garasweyne ee duleedka magaalada Baydhabo iyo weliba iyo iyana hanu xad dareemaya dhibaato badan oo dhiniga nolole weliba iyo sheegana in ilaa iyo haddii aan helno wal gargaare dadkun oo kaamkun degan iyo aan badanyin dadda iyo aan shaqaysada kornaa hanuun kumid ee dadka degan kaamka garasweyne oo la hadlin warbaahinta iyo dalbada in gargaar la hadirsi si iyo unka mudan inta bilo ramadaanka ku dhiman warbaahna si gaar ah iyo aan dalbadeena biyo iyo raashin iyo haddii baahi badan iyo aan qaban
mar la jaray halka jiifadaana gulul mahayn laamal la loonka aan hayn walowna mar la jaray ka afur nobayn soomu ilaahay mahalle afur sagayn hiraab sagayn walon hayn mille yaalkii onay balaanta inta dharaaran wali hayn mille baahi dhamaay hayd dawladda koofar galbeed ee hay'adda samafalka inni amara la jira sadex dega walniisyan
wala karaab sido lu way leelo mille wal kala kaji fadaa mille ka shaag inta mamoodaw dhabaatadaasna hayta ilaahay ma an arna moongeeka ilaahay ma an arna biimada walan haane isu ka furan lahan yamaad walay hal ee kaw
ma haysan raashinka ma haysan afur kuma haysan ee arday dawladda koofar galbeed intii aan deerto fadaan ee arday hortii irto baagudnyo balanta ka guridaas ay arday ay tahay way soo banyaa oo tan way baahway lahan deerto fadaan
ma fadaan inni inta nolol nanasi nolol maalmeed nanasi ya fadaan baahna wal ma haysan meel bal ma ku qabada korna annina noolayo fadaan
gabna oo nga gabna waa kasta wali la ka dhagmayaan baahna ilaahay ku soo koofar galbeed ka tiirsanna wali awoodena nin hay annina ni taro fadaan
bay sidii walaad la ka nooladay yaa kulliin malbaan ku no sidii walaad baan ku hayn may fadaan dawladda koofar galbeed ee samafalka sidii ee masaakiinta anti roogdo anay ma aragna wal naxariisa laanka gudbi
nortub kolay baniyadanka wali waa meel ku roon lay gargaar iyo amaan ku weydiisade ani wali fadaan ay kaan fun garisina leeraw gargaar aan baahanyi jeeriya gali afu afu maad aan baahanyi daawada aan baahanyi biyo aan baahanyi nolol kasta aan baahanyi madaxweena koonfur galbeed maamul shay wasiirintiis iyo labaanintiis dal iyo dibad walaay bu ku roogan ani jeer gali baan malayna walaadha ku bahay aan anagati way li wabboose oo sagaalun jareys iyo tan jareys roogan abuushashiyaalka degan wali baa darbeelkan isku baanyi dabaan isku baanyi meel mareedi ay gornyo duurka leega baay boodadi wali laagu gurido bal walaay soonga lagali way li indi meela deer waan dhafnaantay saayid nagat ani wali fadaane reer koonfur galbeed dal iyo dibad kaamka leeraw garasweyna ani aawunaad iyo aafimaad bilaha geysi oo gargaarin liin suubi wilba sadhaqsi ahaan ee hoobasan aan arag lahaytan kolley wali un haduubniisan muuqalsho siin baa araga doontaa unun ku been sheegayn siyaasin jaran sawiran liidin jara furlaange ee weyse deris madinka baa maydiisan ku dhahay lahayn kolley taas dawladda koonfur galbeed madaxweyne Cabdiraxiis aan jeedisadaan ani kaamkas aadan kooy korn ad han dirsata odayaalka iyo naytay dhibaaninta iyo wasiirinta iyo maamulinta iyo hay'ado samafalka ad han dirsata ko odsadaan.